SWB. Ukanita rubani kusudi tusafiri kwa ndege. Pezi nilihoi, simcheso wa shere. Hotelini sina hela, je utanitunzi kwa mukao. Wakanita apigai, je utanipafura. Mwende kope aste aste, muli wako softe softe njobe to fry.
Njobe to fry.
Muli wako softe softe, mwende kope aste aste njobe to fry. Abu Sky Queen
Omuhano mulai Kararan ojebi Mbore ni webi Umwai wagokie Omuhano mulai Kararan ojebi Mbore ni webi Umwai wagokie
Umulia e Umulia cha Umulia be Taratibu tutapatan Umulia e Umulia cha
Sio gumsaka wema sepetu Heri tusopo keze kikwetu Munazari na chibu dangote Tunotile na chikuze Ija kwisha yetu hatamu Tunde kwetu kuna karamu Juna wenu binamu Kwetu tunaukarimu Kulo wina kupenda Kulo wisi toteza Kulo wiwa pendeza La la la
Umulia Umulia cha Umulia be Taratibu tutapata Umulia Umulia cha 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 Umulia be Taratibu tutapata
Ninge ito Samsoni Bembelese kadelila Ningeito asali Unitafute kila saa Usinite masagari Ngumu hali na taidi nipate mali La 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 la
Kakagu Tanitupa kwa upweke Kakaleini Tanipata kwa ikuru
Usikae kagum Tanitupa kwa upweke Elukae kaleini Unipate kwa ikuru
Uzizete kadharau, jangu wa sambarau Uzizete kadharau, jangu wa sambarau Uzizete kadharau, jangu wa sambarau La 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 la, la la la
You are my baby, and my hobby You are my baby, and my hobby
Umulia umulia cha 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 Umulia be
You're my baby and my hobby. You're my baby and my hobby. You're my baby and my hobby. You're my baby and my hobby.
Records.